Death row fire beats.
Kinapa wajifollow Death row. Liru nazifunye mu kanchoke mu anti nasanyu semu. Be what they be see that we want. When I'm not pulling on the party, Ruarelu nakakose mwakati ya kawese anti watu tate. Tunzi juki za visera vena kebio. When I was broke nga sicha choka. Nikati weita somba ngunwe. I had to dance and I had to party. Ruarelu Wereta nchoke. Leta tukunwe. Weita leta nchoke. Mwana mwala sanyu sabamuwe. Nambie leta nchoke. Waita letu kunywe. Mwanamu walone bamuwe. Tewe she dance ya galante bamuwe. Lwale la mazinole wakukata ma. Silu wakuketa lilo sili wakufoluma. Abata kumanyo ralele wakubata ma. By the way you dance pande beat you be kalaya. The way she dance pande pande beat. The way she leave me my body kala you a winner. Njagala nyege ichu chikula ya uva. Kabina my girl you a winner. Baby girl baku kwa tumunyiku. But everybody wants you kolapo. Baby girl sawa kolapo. Jisikunga liche nyole che wato you wa sike na. Baby katu joke. Kuwaka jazi na kafinye. Wakumale kangu sasude. The way you dance pan the beat girl you a winner. Katu joke. Bia katu mnye. Bule muwala obamwe. I wanna feel like I'm on the party. Yakoliwa gamba enjo jethirumbi ya somye. Priska mumulesewa. To dance with the somebody here over here. If you kwelu miafe tuwa bivako. Abata sobo laba tigala wakwelu. Dija kuwanga vibe situwa gala tunyumi revi time when ya piti dansi. Panangi nyumi rafatima the way she dance pande pita mazima nyumi la Lava anawa umuva kafina bulio muwa nona uga. Ate fati fati jagala fati fati. The way she went up her westie. From the east to the west to the right. Ate kalika joani katono na yunga mama na kakanguwa. Miya si my angel. Enche ngele jaka uwa. Katu joke. Pia katu mnywe. Weita leta tuzine. Kanaka wala kansa jisa tukawe. Ngambi efe tu joke. Pia katu mnywe. Aka wala keno wakawe. Kansa jisa gale ma feeling you highly. Gala 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 you a tempa me. Gala you a brand of me. I wanna take you from you me final. Baby girl, you know you're original. As long as you went pan me. You put up your whisper on me. Joga nange tonu waku na mnene waku na mtele waku dema waku.
Yeah, yeah, yeah.
Oh, na you fika tujuki. Na you fika tujuki. Na you fika tujuki. We are wide of body party. The number one you follow. Jethi do bandi wina. The fire rhyme. I know you know, girl, I know you know.
Jethro fire beats.